sheya kumfula dizohamba dikhululekile mna ngoba andihambi ndedwa bandithwele bonke ndihamba nosomandla ndihamba nosomandla andihambi ndedwa andihambi ndedwa Chilling at Chillin' on Mangi Hamangeta, Angisa Pilu.